Ukuyithola umatasa wehla wenyuka wenza izinto odinga zenziwe. Ebese kufika isigaba lakho intokozo ebiyikufikele kube sengathi ivese yahwamuka. Angubingelele, phinde ukwamukele futhi enkosi nefresh, ngingusibonelo Bhithi Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Kuyimpamba nkwici ukuthi ngokwescience, uma isponge sesome saze sawuqotho, kunzima ukusebenziseka kwaso. Kubiza ukuba siculise emanzini kancane kuqala. Kodwa inkinga ukuthi mina nawe, sesizame kaningi ukusula amanzi achithekile ngaso lesi sponge esesome saqina sayitshe. Kodwa siyahluleka ngoba asisakwazi ukuba lesi sponge ngokwaso sigwinye siwamumathe amanzi. Kuzobiza kuphela ukuba siculise kahle ngokwanele, qede sikhanyisiswe some ngokuswakeme. Ebese kuyila ukwazi ukusula kahle ngaso, senza umsebenzi oncomekayo. Yebo Sihlobo, mhlawumbe nawe kungenzeka ukuthi namhlanje uyakudinga lokhu kuculiswa kabusha, ukhanyisiswe kahle, qede ukwazi ukuba sekusebenze lokuncomekayo, qede kubuyele kuwe leya ntokozo yakuqala. Ngakho nayo indaba la ikhona. Eyokuqala kwabaseKorinte 2 verse 9. Kepha njengokuba kulotshiwe ukuthi lokho iso elingakubonanga nendlebe engakuzwanga ongavelanga enhlizweni yamuntu uNkulunkulu akulungisela abamthandayo. Kepha thina asamukelanga umoya wezwe kodwa umoya ovela kuNkulunkulu ukuze sikwazi sikuphiwe uNkulunkulu ngomusa. Umphostoli uPawule ulandisa ngokuqhubeka athi ngisho abaholi abaqavile bezwe besikhathi ayiphila ngaso abakubambanga lokho. Ingakho bambethela uJesu kodwa eyokuqala kwabaseKorinte 2 verse 12. Kepha thina asamukelanga umoya wezwe kodwa umoya ovela kuNkulunkulu ukuze sikwazi sikuphiwe uNkulunkulu ngomusa. Angisho ukuthi futhi kuKristu uNkulunkulu usevela ukuhlela ibusiso engenakuchazwa kuyimanje nakuyiphakade. Ngakho vumela umoya ongcwele akucwilise kabusha namhlanje, vumela izwi likaNkulunkulu likhame namhlanje ngoba unezinto ezinhle akuhlele zona. Ngisho ngabukeka izwe limunca konke ukuthokoza kithi, kodwa izinto ezinhle asibekele zona ubaba wethu zingaphezu kokucabanga kwethu. Ayibonga Nkosi. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola le devotion yefresh nsuku zonke okwakho nje, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077.